It's Mr. Song of the Week here. Shout out to Inkazawa Takati Midnight Oz Records. Ngiyabonga kuwo wonke umuntu ongaphasi kwayo record label. Sengisaba weli impilo emnansi okumele ngilwele yona. Akekho ozongivimba noma sebethanda bonke. Ngizozipha ubumnandi bezwe phela namsengikhetheki. Kuko konke ngidlule kukinjabulo namseyingikhethi. Sokuyisisikhathi sokuthi nami ngiyoba ngene jos. Sengibiziwe abadinga leso sengipheka ngayo. Phela ngipheka kamnandi kodwa nginaso nesipayisi. Ngisebenzisa leso senginayo phela idingwa izwe lonke. Ngindlulisa ukubonga kuwo wonke umuntu ongisapotile. Ngeke ngimkhohlwe ninazindlovu nendlovukazi. Ningadinwa bafethu niphinde nikwenze nakwabanye. Ngakhohlwa umndeni wami obekumusic wami phambili. Shout out to hip hop culture ngoba naye ngiphakamisile. Ama performance waya build confidence kimi. Ngiyabonga bafethu for ithuba engiphelona. Ngichubeke nomsebenzi omuhle umsebenzini uyancomeka. Masibambisene kasi lethu sizo lethu shintsho. Ngingakhohlwa iMJ wanabo bangipromotile. Shout out to wonke ama record label engisebenze kuwo. Ngibonga ukungipha ithuba nikholelwe kimi. Nama production wena zanga ngiphoce ngabe ngicamba ma. Ngibonga umedicine kuma advisor ngiphe wona. Kanye nomntu sonkondle eduze kwakhe ngiyabonga. Ngiyanthembisa ngeke nginiphoce ma ngifika phambili.